munisipali ya Sabaga mu Makindye eyisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026 nga yabuwumbi 1011. Mu mbalirira eno essira lya kuteekebwa nnyo ku kitebe kya munisipali n'ebitebe bya divizoni esatu ezikola ekibuga ekyo okuli Masajja, Ndejje ne Bunnamwaya. Embalirira eno esomeddwa sipiika wa munisipali eyo George Kaddu Mukasa ng'agambye nti embalirira eno nkulu nnyo kubanga yegenda okusooka mu kisanja ekijja eky'emyaka etaano era amaanyi ga kuteekebwa nnyo ku kutumbula obuyonjo bw'ekibuga ekyo omuli okuyoolanga kasasiro, okugoba enguudo ez'ettaka mu munisipaali n'ensonga endala nnyingi.
Nebaza bakansala abange abasobodde okutuukiriza omulimu ogwo era nsaba kansa ejja nsaba etuukirize bajeti eno nga betugiyisizza mu bintu by'enkulaakulana ebiri mu Makindye Ssaabagabo, gamba ng'enguudo, amalwaliro n'ebirala bingi nnyo ebigendera mu bajeti eyo.
Tawuni kilako wa Makindye Ssaabagabo Moses Etimongo yebazizza nnyo obukulembeze obubaddeko olw'okuyisa embalirira eno mu budde n'akikaatiriza nti mu Uganda yonna eno y'emu ku gavumenti ez'ebitundu esookedde ddala okuyisa embalirira y'omwaka ogujja.
Today has been a very important day in the history of outgoing council. I am happy to report that the Makindye is among the few local governments in Uganda that have fulfilled the requirement by Minister of Finance. We received the final budget call circular last week where the PSST had advised that all councils in Uganda must pass their budget by 5th of March. I am happy that we have hit the deadline and Makindye Ssaabagabo has been able to pass a budget of 111 billion.
Mu lukiiko olwamyuka mmeeya w'eggombolola ya Makindye Ssaabagabo Kanaala Moses yeekandazze n'afuluma ng'alumiriza nti aweereddwa mukisa kukola mirimu gye nga mmeeya wabula tekirobedde embalirira eno kuyisibwa.